Kwange agutesesa nze sirina tabu laba kibadde kisakya kingi tekimpumuza yadde waliwo ebimbulwako naye gyali bitono
nayimusa emikono kyange nensinsa Yesu aweba kitiibwa netendo kubanga bimukwanira asomosese ennyanja n'ebisiriko kwekumula Simanyigange sibuyinza wabula kisakye Simanyigange sibuyinza wabula kisakye Nayimusa emikono kyange nensinsa Yesu aweba kitiibwa netendo kubanga bimukwanira asomosese ennyanja n'ebisiriko kwekumula Zokutuka wano Simanyigange sibuyinza wabula kisakye Simanyigange sibuyinza wabula kisakye Niwankubadde nga sinnabifuna byonna Yenetaga, wetunule mabiganda bayaba kaba Naba wamante chokulia nsera kale Mukama yantasa, awona itawo Naba chali muchiwombeyo, banesinisa Naimusa, emikono changene sinsa Yesu, aweba chitiba, netendo kubanga bimukwanira Siriko kwekumula Zokutuka wano Simanyigange sibuyinza Wabula kisakye Simanyigange sibuyinza Wabula kisakye Amaziga gange yagasangula Nakuyange najitwala Talo zange ya zimpanguza Abalabe bange neba kakana Kya baswaza Abandoga antinope Kya soboka Wena pole linyarie Yesu ya mponya Naimusa Emikono change nensinsa Yesu Aweba chitiba Netendo kubanga bimukwanira Asomo sese nyanja Nebisiriko kweku Sibuyinza wabula kisakye Simanyigange sibuyinza wabula
Chibadesa Wakutuka wajukira Olabe wawakuche Ebisibu Yali vikukende Ensi Yaya gare kumire Katonda wafe ya kununula Erakati Olino ujulisi Bako kere ranchu alifo unyera Katonda wafe ya kuzimbira Nevela ili ranchi kachive chitolisoma Nikunisori nolingasi subusa Bako langi ranchi tolifumbirwa Imbagayo Neba kugamba nti tolizala Mukama nakuwa bana balungi Ababa kujerega nti tolina mugaso Kati bebajja jolinga bewola Neba kugamba nti tolibana kantu Mukika kyewamwe gwabakulira Kyokulaba nayimusa Emikono gyange nensinza Kyebaali basuubira Kaakano balaba opoziti Nayimusa Emikono gyange nensinza